Komishinar Rolanan, komishina mirgat alanama katukuma motu mota Zaid Raad Alusen, da wanna ojigu yota furif Ethiopia ke satgegesan kalisatu muratan. Mumichi ministera Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed, dabale angota motu ma Ethiopia, ka amota ummata bi yetti ke sa eddu walin marigegesu sani kandubatan, ogganam mirgat alanama dunya kun, jalkabbin amma Ethiopia ke satimulatu, kannama jajjabe sujadani, gama kanan, Wada mumichi ministera Abiy Senan akko jittihikamu abdinka bajechu randubata nijiru. Tigistetu liyesa.
Komishinar Olanan komishini mirgat ala nama ammutu mota gamtoumani Zaid Raad Al Hussein. Itopia te ugaay malan kunan lammatati. Baradarbe barakumalamaf. Kuratorba, chaamsa keessa, biyattid akudan kama motumma hoggantota parti mormitu dabbile mitmotummaati fi namota manhida qilinto jiran amma tokko dubbisani debi anis oggas nanno oromiyaati fi amara nanno leed itta mirga dalanama hammatan jira jedamu akka qoratanis ta'e kotteedan ijjatan inee yemmnef dawannan isaani tibbanagaru sanirra addata usaa dubbatan komishinerich ana ferraman mumicha ministera hara Ethiopia Dr. Abiy Ahmedini.
In the invitation submitted to us, we were given access to Oromia. And
Afera nu ergamiratti Oromia akka dagnu nu ayyamamu agarsiisa. Almasananis gara Oromia imalle hoggantota aadaati fi bulchisota sadarkaa naannootin wal arge mariyadheera.
Komishinerich jalqaba torban kanarra gara bishooftu imalan. Hojjadra hokanis wit atadarbe bishooftutti abboti gadaawajinin walargani ammariatan komishinerri olanan komishini mirgadalanama motummota gamtoomani kun abbootin gadaa bakka bu'onni motumma Itiyoophiyaa jiraatanille akkaatan ittisaan ciccani dhuga haala ifaafi ballaata'in sodaatu kumale dubbatan rorro qaban lafa godan andinqisiifamu jedan ibsa roobi kaleessa daawanna biyyattitti godan akkuma fixanin baasanirratti qabiyye marisaani amma tokko ga ibsanis.
And I have to say I was much impressed by the way in which they articulated their optimism, but there was also a keenness expressed.
Akatan halajiru hawwi egere wayyak abachutin ibsan nahawachusa dubachum barbada sanamales abotin gada barbachisumma halata ature qorachufi barbachisumma ittigaftumma furachu qaruminan naibsani kana keisais Oda vuna chubar badan.
Tebalu danis abotin gada lammile ni Ethiopia hundi sagale nisani agame mirgisani eggame ugaan bakka akkar gattu. Ugaadu batan rakkina gama mirgat ala namatin hidda jabay fatejiru hikuf. Cimneo jachu kenya ittifuf na jetani ruan jetan komishinarin kun. Motumma ni Ethiopia aboti gadaat fi bulchin sanano oromia wajjinin. Walgahi rodrago nekana halanu mijesu sanitin. Galateeffachuu barbaadaa jedhan turtii isaanii bishooftutti bakka ayyaanni irreechaa guddichi oggaa oggaadhaan itti godhamu hora arsadee daawwachuu isaanii viidiyoon marsariitiin dhaabbatichaa baase in agarsiisa. Mootummoota gamtoomanitti koomishinariin olaanan koomishinii mirga dhala namaa daawwannaa guyyaa afurii Itoophiyaatti godhan keessatti barattoota yuunivarsiitii Finfinnee bakka bu'oota dhaabbilee miti mootummaa biloogaroota abbootii amantii. Akkasumas immoo hoggantoota paartii mormituu wajjiniin walgahanii yeroo mari'atanitti akka itti lammiiwwan biyyattii kun barbaachisummaa kabaja mirga dhalamaa itti ibsan dinqisiifatanii fundurri biyyattii onnachiisaa ta'uusaa dubbatan.
Was almost a uniformity in when they called for a lifting of the state of emergency.
Labsin yero tatama akka kafamu namoni ammalle hida kesa jiran akka gaddifaman
detention centers
mannen hida kanis akka cufaman yero gabatan hundisani bifagamta teni
karabratin gama motummarra commissioner zaid mumicha ministera dr abiy ahmed dabalate hoggantota olano biyetti wajjinin walarganiru guya kalesammo Tumurasaani durajechuda wajjira komishini mirga dhala namaa motummoota gamtoomani damee biyyoota baha Afrikaati fi motummaa Itoophiyaa edduutti waliigaltee mallatteessuu an ibsan komishiner Said motummaan Itoophiyaa barbaachisummaa wajjira kanaa hubachuu isaatiin gammachuu guddaatu nutti dhagahamaa jedhaniiru. Ti'aansuudhaanis waajjirri isaanii naannoo Oromiyaati fi Amaaratti qorannoo ballaa geggeessuudha karoora qabaachuu isaatii fi hawwii guddaadhaan akka itti deema jiru beeksisaniiru. Yeroon jijjiirama eessattuu salphaa miti an jedhan koomishinariin kun Itoophiyaan seenaa baay'ee ulfaataa ta'e qabaattullee dargaggoota garaa ballatan ciccimoodhaafi beektota ta'an qabdurraa fayyadamuu dandeechi gama keenyan garuu nuyi jajjabeessu gorsu itti fufnaa gama mootummaa Itoophiyaatiinis jijjiiramni mumullachaa jiran akka itti fufan muummichi ministeraa Itoophiyaa haalaan aangoo yeroo fudhatanii fi sirna kakuu yeroo geggeessan waadaan galan hundi hojiirra akka oolu jajjabeessinaa jedhaniiru. Guddinni gama dinagdeetiin biyyattii keessatti mul'atu itti fufee lammiiwwan hundi akka irraa fayyadaman Itoophiyaan biyya lammiileen yaada qaban sodaa malee walabaan itti ibsatan taatee arguu barbaannaa an jedhu ibsi koomishinarichaa kaayyoon keenya tokko jechuudhaan ibsasaa xumura. Mirgi lammiilee Itoophiyaa guutumaan guututti kabajamee arguu.